Leviticus 22 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, yisho ku-Aaron kumadodana akhe ukuba bahlukane nezinto ezingcwele zabantwana baka-Israyeli abangcwelisela zona bangalihlambalazi igama lami elingcwele nginguJehova. Verse 3, yisho kubo ukuthi ilona lo wenzalo yenu yonke ezukulwaneni zenu osondela ezintweni ezingcwele abantwana baka-Israyeli abazingcwelisela uJehova esengcolile lo muntu uyakunqunywa angabikho phambi kwami nginguJehova. Verse 4, ilona lo wenzalo ka-Aaron onochoko noma ocucuzayo akayikudla izinto ezingcwele aze ahlambuluke. Nalowo othinta okungcolileyo ngabafileyo noma umuntu oshaywa izibuko. Verse 5, nalowo othinta okunwabuzelayo angangcoliswa ngakho noma umuntu angangcoliswa ngaye nakuba enokungcola kuni. Verse 6, umuntu othinta okunjalo uyakuba ngongcolile kuze kuhle, angazidli izinto ezingcwele uma engageza umzimba wakhe ngamanzi.
Verse 7, selishonile ilanga uyakuba ngohlambulukile andukuba adle izinto ezingcwele ngokuba ziyisinkwa sakhe.
Verse 8, ingcuba nokudwetshulwe yizilo akayikukudla ukuzingcolisa ngakho nginguJehova. Verse 9, ngalokho abogcina isiyalezo sami funa babe nesono ngaso bafele kuso uma besihlambalaza nginguJehova obangcwelisayo. Verse 10, umfokazi akayikudla okungcwele umuntu ogogobeleyo womphristi noma umqashwa angadli okungcwele. Verse 11, kepha uma umphristi ethenga umuntu eyintengo yemali yakhe yena angakudla, nabazelwe emzini wakhe bangadla isinkwa sakhe. Verse 12, uma indodakazi yomphristi igana umfokazi noma mayingadli emnikelweni wokuphakanyiswa wezinto ezingcwele. Verse 13, kepha uma indodakazi yomphristi ingumfelokazi noma ingolahliweyo ingenamntwana bese ibuyela endlini kayise njengasebusheni bayo iyakudla isinkwa sikayise, kepha umfokazi makangasidli. Verse 14, uma umuntu edla okungcwele engazi wothi asisela kwesihlanu kwakho amnike umpristi okungcwele. Verse 15, abayekuhlambalaza izinto ezingcwele zabantwana ba-Israyeli abanikela ngazo kuJehova. Verse 16, bangabathwesi ububi obutholisa icala lapho bedla izinto zabo ezingcwele ngokuba nginguJehova obangcwelisayo. Verse 17, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 18, yisho ku-Aaron kumadodana akhe nakuba bonke abantwana baka-Israyeli uthi kubo, ilona lo wendlu ka-Israyeli noma umfokazi kwa-Israyeli onikela ngomnikelo wakhe noma wesithembiso sakhe noma womnikelo yesithembiso sakhe noma womnikelo yakhe esihle okunikela ngayo kuJehova ibe ngumnikelo wokushiswa. Verse 19, ukuze namukeleke wonikela ngeduna elingenasici lezinkomo elezimvu noma elezimbuzi. Verse 20, noma intoni enesici aniyukunikela ngayo ngokuba aniyukwamukeleka ngayo. Verse 21, umuntu onikela ngomhlatshelo omnikelo okuthula kuJehova ukugcwalisa isithembiso noma owomnikelo wesihle ezinkomeni noma ezimvini umelwe kuphelela ukuba wamukeleke kungabi sici kuwo. Verse 22, ephuphuthekayo noma eyaphukileyo noma elimeleyo noma enesilonda noma enokhwekhwe noma enomuna ninganikeli ngazo kuJehova, futhi ninganikeli ngazo zibe ngumnikelo omlilo e-altare kuJehova. Verse 23, inkunzi noma imvane nesitho esidluleleyo noma enesitho esincane unganikeli ngazo zibe ngumnikelo wesihle, kepha uma ungowesithembiso awunakwamukeleka. Verse 24, aniyukunikela kuJehova ngento etheniwe ngokukhanda noma ngokuchotshozwa noma ngokudwengulwa noma ngokunqunywa, ningenzi kanjalo ezweni lakini.
Verse 25. Aniukwamukela esandleni sowezizwe, ninikele ngezinjalo zibe isinkwa sikaNkulunkulu wenu ngokuba ukonakala kwazo kukuzo zinobulima aniukwamukeleka ngazo. Verse 26. UJehova wakhuluma kuMose wathi, Verse 27. Nxa kuzalwa inkunzi noma imvu noma imbuzi, iyakuhlala kunina izinsuku ezisikhombisa. Kusukela osukwini lwesishiyagalombili nangasemuva iyakwamukelwa ibe ngumnikelo womlilo kuJehova. Verse 28. Noma kuyinkomazi noma imvukazi, anukuyihlaba kanye nomntwana wayo ngalusuku lunye. Verse 29. Nxa nihlabela uJehova umhlatshelo wokubonga, niyakumhlabela ukuba namukeleke. Verse 30. Uyakudliwa ngalolo suku, ningashiyi lutho lwayo kuze kuse, nginguJehova. Verse 31. Ngalokho, anokugcina imiyalo yami niyenze, nginguJehova. Verse 32. Ningahlambalazi igama lami elingcwele, kepha ngiyakungcwelisa phakathi kwabantwana baka-Israyeli, nginguJehova oningcwelisayo. Verse 33. Owanikhipha ezweni laseGibhithe, ngibe uNkulunkulu wenu, nginguJehova.